they in the mix.
Yeah. utshwala kugcwele awu awu utshwala kusheru wakho naye uSamuel wakubuthi ubhizi kule weekend akube bhizi hayi ngasibe bhizi sonke malinga ngithi moto gcwele amapetrol utshwala buningi awu
igazi gana
abaphuse bathaka kwabantu akube bhizi akudliwe umuntu nemali akube bhizi Tanki dweli moto akube busy akube busy ke akube busy abaphuze bathakwa abantu akube busy akudliwe umuntu nemali akube busy full tanki dweli moto akube busy akube busy ke akube busy la let's get busy sheshek sebenzeke imali iningi ingani buzwa nani sekune traffic fika amapatsu shikasi liyabhaza lababa bayibuza ngathi let's get busy sheshek sebenzeke imali iningi ingani sibuzwa nani sekune traffic fika amapatsu shikasi liyabhaza yababona bayibuza ngathi abaphuse bathakwa abantu akube busy akudliwe umuntu nemali akube busy full tank idwele imoto akube busy akube busy ke akube busy la abaphuse bathakwa abantu akube busy akudliwe umuntu nemali akube busy full tank idwele imoto akube busy
no Irene mu Samiti Akamuti Abona ma Ashaka ma Azi Apa mato was petty greed this of course I'm on what you could have now Hey hey
I could have I can give back I could have Hey big big hey galala hey wafuka hey galala hey wafuka
If I bite in a bad Navasa will kick up. I boy ebo.
Oh,
I boy ebo.
Oh,
I boy ebo.
Oh,
Navasa will kick up. I boy ebo.
Oh,
I boy ebo.
Oh,
I boy ebo.
Oh,
I boy ebo. Oh, foot to kick.
I'm a candy way to a hungry. Now we're not for my Guys! Guys! Ngiyachisela!
Oh my God!
Ngiyachisela!